tukiachana, uko kuna marana, ukibanja unakandwa, tunakuacha umeganda. Na mi si gangster juniko na rasta, ini dini ya mahasta, kishkana na msambwa. Kuna magums for hire, na maset supplier, na wako undercover, ukimesu unakangwa. Na kuchanu watu prior, sini watu wa makaya, zinawaka kwa nganya, tukisikia more fire.
After paper punch na stapler kwa pencil ipo hangla cheza, kasi pesa pape mpesa, mshwari na bangla pesa. Ukitekesha bank ni kakurushwadi na bangla pesa, utakesho ni prepina, kompia blue band na zesta. Evolve ni mnakuja kuja, utajua a computer no future. Jaza beti mwambia online, unajumanga kucha. Kikosh mamtush, look fisa nazungusha. Hapa shukran ronardisha, badia jicho nyanya shuksha.
Uneza tupa, mindio the realest wa shaiskia. Professor matire, hao wengine ma first year. Komesha ma feelings, no keti chini. Ni kuseti ma foreign, sa zingine ma shash pia. Msupa ile paki umenikula, usiniache nda kubamisi Alfred Mtua. Kwanza ukiniletea ga nonsense, yochali yako ndia nachorwa gana nased kwa sura. You better check into my CVs, I'm not good with this internet business. Yo, na meditate nikiwa matire, na get mood ya kuspitizi my feelings.
Waizi wakaunda watakuzunguka bora unda, yondo system kila yuta nataka kukafunga. Ubatu kuma steam nikasi wishi sauna, tuwezi teta lakini na tusaidianga kutunga. Jaza bet labda uneza manga fresh, na lipia session kwa arrest alafu murder case. Unasikia kani kuenda si uenda na beat, lakini sahi tuko area kama length and width. Kazi na kwanga tukutema na kuza masidiju, tunge umeria katunge baki kwa streets.
Bismillah, life inaenda fit, squeeze yako like this. Ni kazi push kushinda 24th deck in a Christ Jesus. No face no case, man I'm like ninja. Yo yo yo, hero ni ya hero, hero win na coke zero. Mroro japo kuro, corona fanya ile kitu. Achanu wa show, wazi wazi humwezi. Ustembevi crazy, usiku amasa za wezi. Kuzipushingi chini ya mwezi, mwisho wa mwezi. Kichwa tu wazi wazi, mistake ulishwangwa na mzazi.
Yeah, no fear, I'm a proud Luo piano. Wanasema wanapenda ile sound na wapea. Wasupa wetu hapa kwa ground na share. Usijam juu ya handout nilisahau kuwa pair. Nikiwa gafama ni raisi kunitusi, cause dembo ya pagan, pedophile pussy. Siku za kahawa na bishori, miuto kama karawa hata kama misi na ngori. So baby if you love me you show me, niliambia broski ndakuwa hapo if you call me. Na hizo saifa zote mmetoa, shit zina test kama toke imepoa.
Magoa nafanya study kweka batodo fadoa, na Maradona ikenya batwa na ngoja Madonna. Kika mviba unaponwa kumaja na viwa gonjwa, manabi kwa kona tuko poste tukiwa soma. Jalala mteja na yote njeli pekeja, mateja kubezwa na sere na mapenga. Mapesa zina flow jua kudu shit, napenda nite skengma. Sniper nkikuzumia kwa penthouse, na inyongi hapo state house. Wanani tanga stepa tukirong, no pressure me dosh na tepla. Naongia kusu pepa, uyo ndenga takutepa mandom ketepa na m-
yeah.
Kwa meza
yeah. Kulenga street mbrucha ndani ya nari nikipienga. Uspokata keki fiti apa hora ndio cinema yeah. Contemplating tu vile nda watoka wakirenga. Jaza beti miti kinde iko kinena.
Yo,
the seed never explains to a flower. Nisha uzionga marikiti nikapeleka ghetto malaya. Nevertheless, uneza kangwa. Busy streets mini effortless gangster. Ni kama washanga jiua, darkness pandem, wanajishaua. Straight on the graves na wabebianga maua. Nagasaki usiku sako matua na culture unajua. Yo yo yo, hivyo vinyo na jona angu meunga. Hii sasa ni umama, umeshinda mangu na wangu kama watano haga. Business zote zote madmunga, nazicharaza ndema linsist uzu manze ya pata mashida mwaga.
Yo, just another day for us, ya kuririma at the same time niko wax. Cheki, schoolboy relax, high noon Nairobi na by two niko nax. Pull up na magrupi sina entourage, tulingia na madubis kwa event ya buzz. Izi mashida ata sizi feel, tulicho mandom kwa field siku za visiting. Waliniangusha starchi majina, situ kipurura majizu zima. Niko campins kijua chips na liver, and I still like to eat the sardines for dinner.
We ni discuss na nyu nisikia tu. Next time jo na banja ulizia tanguti. Tunaishingi kupangwa chasia stru. Kuna promoter limangwa disia tu. Na navigeti, navigeti, silima pinjini wa vibeti. Hari niko na beti, Nadia na kina Mary. Limristi ndo yo paybill mwenye kiti kam 7.
Hataki ya achana nae, machoki na lele. Itoka amerent, utatoka na madent. Rhyme na jazabet, line napiga neat. Bro ni mnyama hala vet. Yofanyaga yes, napiga mosh na kizangila. Izi mofala siu post ndo zinalipa. Nairobi mbaka coast mekubalika. Na of course tuko mbali far.